Awungiqonde ntombi ubele ijuba lami. Awungiqonde ntombi ubele ijuba lami. Ayi mina ngizokubamba kahle. Ayi mina ngizokuphatha kahle. Ayi mina ngizokubamba kahle. Ayi mina ngizokuphatha kahle.
I'm in a zoo, but I got it. I need to go home.